DJ 38K.
Sometimes what you dream can be receiving. Now where's it kuvuna usichoki panda. Thanks God for giving. Kuto sikuwa na umeme wala kepo. Inzi moja t-shirt na yepo. Iti leo na miliki lepo.
Lebo kumegeni lepo.
Siku zote kisicho kuwa kita kufanya uwe ngangali. Hata mwanga uwezi kumjua. So ishi nao kwa tahadhari. My sister squeeze shape wananunua. Wepa mano kwa tesalari. Kila usisa hau pesa maua. So kikosa hata usijali. One love kwa wanangu wakita. Nye ndo mnanunua CD. Two love kwa wanaki wa Insta. Unafanya niongeze BP. Three love kwa master na lita. Mlinifanya asira zizidi. Jina ngumu nilizopita mkanipa na jina mkasema niitwe
Jeshi, kule boy jeshi.
Na siku hizi wananita tembo.
Jeshi, hata we ni jeshi.
Yani kama una pigo za kirembo ni
jeshi.
Oh yeah.
Masai rukaruka, analinye nyekea. Chumba ni kwenye shuka, lina nitetea. Mzungu kawehuka, rime mkolea. Laki makonde, laki chaga. Wengine adi wanywe pombe, ndo nalimwaga. Mbela wima wima, linatokea Kongo. Sinodi legwa jima, alimwagia kondo. Uno, oh, 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 oh. Tena waokoa makahaba, baba. Kuna walongo wa meno saba, baba. Nili mtoa hechi, baba. Yani A, B, E, O.
Uno, everybody say uno. Asema uno, everybody say uno.
Uno, za mikando kama hautaki.
Uno,
pinde kama unakanda chapati.
Asema uno,
basirizo mbusha hati kwenye bati.
Uno,
mangate. Basi kata taratibu tibu. Usijepata ajali. Unola chibu chibu. Nina mkondesha zari. Unola reisi alinaga mifuba. Ukena diarasi kuna faripuba. Popote wanalimwaga. Yani kinaga ubaga. Wejaribu kuchunguzaga. Unondoli nalegeza chaga. Nina waokoa makahaba, baba. Kuna walongo wa meno saba, baba. Nili mtoa hechi, baba. Yani A, B, E, O.
Uno, everybody say uno. Atema uno, everybody say uno.
It's Chris with the Travel
Guy. Uno, za mikendo kama hautaki. Uno, mine kama unakuta chapasema. Uno, mbusha kando.
It's Chris with the Travel Guy.
I like a simple style. My macho kaumemeza kungu. And a deep voice when you smile. Nina mani pachike rungu. Ila kichambali kitumbua. Wasijeweka michanga. Tena wakaanza kukusumbua. Kesho kawadanga. If you never see you no go sleep oh. I swear to God your body nice. Napenda nikone kila siku. Asubuhi chana paka night. If you never see you no go sleep oh. I swear to God your body nice. Napenda nikone kila siku. Show me what you got. Show me what you got.
Matia, matia. Matia, matia.
Show me what you got.
Only boy in a windy.
Roll up, roll up, roll up, roll up.
Yeah.
Naona jalo waka waka Na mtoto na mbio kata nata Chakwaje kipa mata mata Na mchakata chaka chaka
Na goya muda ufike tuende nani Kwenye bonge la uwanje kita nani Nikonyeshe vile meufanya mamisu Inago tani, utani, utani, utani
Na watoto wa kario Kario, kario, kario Nyuma wana makario Kario, kario, kario Temeke na kinodoni Alala mazese na mwana nyamala Professional, wakuhendo The way you take me to the angle When you human being, I'm an angel If you want to my heart, oh, I'll give you baby carigo Kidogo chango do chango Ongeza njonjo madokido My sherry koko Kwa balidi ni pejoto Kisha tupate kimoko Babu bibi kuwa doto My sherry koko Baridi ni pedoto Kisha tupate kimoko Babu bibi kuwa doto
Paranawe Paranawe
I want to see you dance
Paranawe Paranawe
I like the way you dance
Paranawe Paranawe
I like the way you dance
Paranawe Paranawe
Paranawe Hivi unasokota Jicho lako lege lege linadondoka
Nakuuliza
Hivi unakamota Panga boy changa JJ yokocha
Wanamaliza
Pretty girl, nasty Nitasema sorry nikimbeza Hata kama nyuma umepigwa pasi Sura mbaya dawa ya kemeka Mweke wembe, takula kiporo Nimesha penda sijui kasoro Jirembe, uwe mororo Kama huna shepu vati dodoro If you want to my heart, I'll give you baby karibo Kidogo changu Masheri koko, kwa paridi ni pejoto Yundo ituange kokoto, peku peku kama mpoto
Paranawe, paranawe
I want to see you dance
Paranawe, paranawe
Oh my god, it's best This is DJ 38
of my life, I will never leave you Kama nikifa unizipe Kamwili joto bara I wanna be with you Ukipokuwa mimi nipike Oh no 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 Hola Macho katari na karatu Na ilo shepu la kibantu Na waza ni kuchore tatu La usija ukariwa
Ulo nipe ware Ulo machi parati Show me your driving license Okay, pull on left and don't be mad I wanna show you the right way Baby, kutoma rogende Hey, 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 oh tell me where you come from I will just say, goody goose Ah, hey, hey, hey You never lose up, just a girl I watch up Question one,
when in
What are you taste? Full on you pay what it, we follow what you pay
I feel your vibe tonight I know you gonna feel my vibe tonight Kwanza kako simple simple Akanaga maku Kanavi impo impo Uko nyuma kichugu Ati kako simple simple Akanaga maku Kanavi impo impo Uko nyuma kichugu Iyo nguo kama naiona Naiona Watabu inavuingia Funika kosea kushona Kushona Hata kichwa kiwezi ingia
Inabana
Na na na
Sema tena inabana
Na na
Inabana
Na na na
Wote inabana
Na na
yeah.
Bianso, Jemia Rallis, Nido, Ovachi Kwasi, Rembo, Karina Bigambo, Ajagazaru,
Amira.
Ina bana taiti nyo, nyo. Baby style yon kwa funyo. Girl, I wanna punch you, got your love. Knock, 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 knock out. Put your body on me, go down low. Let me say, let me say.
Yo!
Tanzania, huko kijijini Chitohori, hapa mujini nimezamia. Ndoto zilikuwa kucheza boy, mara ghafla kwa mziki zikahamia. My daddy, I'm sorry, swara tano kupenda uliposiki. Kama utani sinikaza kuimba, Mungu siasumani nikakutana na simba. Akanipiga kampani japo kuna walopinga kwamba sina kipaji.
Nakupenda maraika.
Maraika. Yani mwaribu sana wa wengu.
Ukuu unafanya mazoezi nje hapo eh?
Ndio.
Nilikusikia nishakupa note ingia mazoezi. No.
Thank you.
Fitina za ndani ndani mara hamu anavimba. Atapendwa na nani makonde watanda himba. Nikajipa kimani ipo siku nitashinda mana mola ndo mpaji. Hey, now I make my paper. And I bless my family. Pole walo nicheka. Enzi na vaga kanda mbili. Never. Usikate tamama na Mungu anakuona. Never. Usikate tamama angaika kila kona. Remember mama told me my boy binadamu wana wema watakuchekeaga usoni ukiwapa kisoba na kusema usifadhi chuki moyoni yalipe mabaya kwa mema jifanye ukumbuke uyaoni ndo maandiko yanavyosema nilimtanguliza Mungu kwa swala magafa kaja mzungu Sara Thank you my baby, you love me, you support me, I love you too. Shout out to my nigga, yo so mi pango. Yabulanti chopa, I got love for you. Nyama mkari buda na mchachambo. Wambia tunapita, so mi come you. Najwa maisha safari, mi baro stefikaga, long way to go. Ila na yona fadhali, nkulala wakika na kula soka before. Debe kwa zizi alimbagara, tandika kimara na kariyako. Yeto na kibatari kiangazi masika jomfu wa joteli yako. Now I make my paper. And I bless my family. Pole walo nicheka. Enzi na vaga kandambili.
You changed my life. I'm no play anymore. I see myself in love with you. Allow me to make you my wife. Te amo. I wanna spend all my life with you. Nishatoka kuwa bachelor. Yapo maisha ya kisela. Yananipara. Baby, I wanna. Would you be my wife, oh baby? I wanna make you my wife. Would you be my wife,
Boy, you changed my life. Don't wanna play no more. I see myself in love with you. Allow me to be your wife. Te amo. I wanna spend all my life with you. Saki tena uwe bachelor. Oh, bachelor. Mi upepo wewe bendera. Johnny Coopera.
She do.
want nobody.
My baby,
baby, I like the way she move on my baby. She tell me, baby, yes, I'm ready. I gave her everything, now she's ready. She like the bedroom, she like the view. I love the shape, no way he don't got do. Better, better, better. He got me sweater, sweater, sweater. Anataka twende Serengeti, Zanzibar, Kilimanjaro. Anahamisha pale nilipozoe. Anataka kweka kwenye mtaro. My baby, she do, she do, she do. She do want nobody.
My baby, she do.
Samahani sister, macho kama unanita mekorea shisha. Mwaga mapicha picha ya sambai insta. Yani kesho kukicha jana kama fita. Suruari, pare, vyatu, kule. Slare, lare, kam kao tule. Jotu kufunze kozi ambazo wezi kupewa shule. Choni kutunze baby wezi fanya kazi ya bure. Ukiwa na king, agiza tutaletewa. Kiwa queen, kwenye yoto tapepewa. Yongese, dongese, nisha nogewa. Napenda kuyumba yumba kishalewa.
Asema baby apokat, baby apokat. Ata mabubu wanatoaga sauti. Baby apokat, baby apokat. Ata jambazi suguri na pijaga sauti. Twende taratibu kama unasinzia.
Yumba
hey.
Yumba.
Kiwa kalibu unakumbatia.
Yumba
hey.
Yumba.
Twende taratibu kama unasinzia.
Yumba.
Anase
yumba.
Liye karibu unakamatia.
Yumba.
Anase
yumba.
Oh na 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 na
funga
na,
funga
na.
Mishkaki funga na opaki rumba taki taki lore gumba happy yumba juu yumba chini yumba katikati yumba yumba mwili kama umelegea nati samani nambo na yopiga haipatikani umepotea uliza Google takupara mani kama unachuki ota mba wapayangani haupasue aldi wengi ukae ndani na bado na wagongea ngongo na kumaria mchongo na shusha vigongo mevalia usongo goma goma msondo uongo anajua Mungu mwenye mbingu aldi na udongo mseka sema sense sema gosha mpera mpera na mbira.
beba Sancho kana nyuma kafunga tena
tele. Asema baby apokat, baby apokat. Hata mabubu wanatoaga sauti. Baby apokat, baby apokat. Hata jambazi sugu linapigaga sauti.
Twende taratibu kama unasinzia.
Yumba. Yumba.
Kiwa kalibu na kumbatia.
Yumba.
Matter from January to December.
Promise to love you. Always give up for you. There's nothing I won't do for you. Promise to love you. Always give up for you. There's nothing I won't do for you.
Tomato, sweet like a mango. Kutoni mpo macho, I wanna be a jango. Unapokata ya nshe, kisigino peganshe. Umenipanda mashetanshe, unavunikanda kifuanshe. Kiwandati, nataka nigusa pokati. Mende kadonosha kabati, ndege kangusha manati. Aba, ama kawaindati, nataka nigusa pokati. Mende kadondosha kabati, ndege kangusha manati. Yani unanicha.
Swari kan konida sipenda gima yowe.
mdomo akikuta mfukoni asiulize za kazi gani. Simu nikapokecho nyasulize baby ni nani. Eti mbona umeganda online una chaki na nani. Hata za mwizi arobaini akinifuma one tutani.
Kama niki Ote boy
Ote
boy
Ote boy Ote boy like I do you wrong. Jaga, jaga. If you want time, I go give you more. Jara, jara. Today, today, you go give me love. Sawa, sawa. Hey, hey. Let's see if you walk on my best, now my dude. One apaka, one paka, one anita. Hessa. When I'm boy, I just talk it, let's see. One apaka, one paka, one anita. Hessa. Let's see if you walk on my best, now my dude. One apaka, one paka, one anita. Hessa. Konde boy.
Adi kaburu kwa Mandela, rudi kwa bibi Kinondoni, ambalulu kunja dela, mwanangu gigi simuoni. Aje,
ainama,
mama,
ainuka,
baby short time,
ainama,
hey hey hey,
shikapota,
onyesha ulivofunzo,
ainama, hey.
Go down baby,
ainuka,
give it to them baby. Kutunza hey, so sura so shepu nini kimona tabani hivi sinura sepetu ama ni mwite jina gani hey, baby gaya badikila mwendo kama katapila migu ya pombe tequila she the best my mind pamutu bakongo kabila hey, madongo lunyamila and she so sweet vanilla she the best my mind
oh oh oh.
Nobody sexy like my baby. Tena mwepese kyo kwa bedi. Adi kaburu kwa Mandela, rudi kwa bibi Kinondoni, ambalulu kunja dela, mwanangu gigi simuoni. Aje,
ainama.
Kupitiliza, wanasemaga kadamshi. Akicheza na nimaliza, alinangata matamshi. Kamependeza kupitiliza, wanasemaga kadamshi. Akicheza na nimaliza, alinangata matamshi. Singida Dodoma, ma, 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 ma. Twara na Kigoma, ma, 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 ma.
Singida Dodoma.
Kutoka zaman, kazu chobo kama zidani. Chenga nyingi ntafungisha. Kana wakajizani, nakapakata mbaka mizani. Kote kote napigisha. Baby watagwan, kachoto ketu kapo jiani. Uhakika mezi jisa. Roke! Wakini chabuzi ni chune. Tena ringa kidogo. Wami ya mirusi wandune. Ongeza mwengwe mikogo.
Kamependeza kupitiliza, wanasemaga kadamshi. Akicheza na nimaliza, alinangata matamshi. Kamependeza kupitiliza, wanasemaga kadamshi. Akicheza na nimaliza, alinangata matamshi. Singida Dodoma, ma, 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 ma. Twara na Kigoma, ma, 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 ma. Singida Dodoma, ma. Unja kabati inuka na uchezo kone wachati.
Lala kifu wan, baby data. Usikie moyo wangu vilo na veteta. Nikikupa mambo fun, unacheka. Kasa uteka chumba, unaweka.
Lala kifu wan, baby data. Usikie moyo wangu vilo na veteta. Nikikupa mambo fun, unacheka. Kasa uteka chumba, unaweka.
So let me say
wakini
chabuzi ni chune. Tena ringa kido.
pendeza kupitiliza. Wanasemaga kadamshi, akicheza na nimaliza. Alinangata matamshi, kame pendeza kupitiliza. Wanasemaga kadamshi, akicheza na nimaliza. Naye ni wanadamu, na dunia tunapita. Kama kupata kwa zamu, zamu yangu itafika. Siwezi kana damu, kesho ataja nizika. Kila ningependa fahamu, haya mateso lunipa. Tena mwambieni, aloninyima mimi ndo kampa yeye. Kupata foreni na subiri yangu mimi ataichelewe. Oh, oh, oh. Sina furaha naigiza, ili mradi watoto wasijisi vibaya. Wanauliza eti dadi mama amehama kaya, cha kujibu sina na baki tu kusema
atarudi
mama
atarudi,
anawapenda sana
atarudi,
atawaletea zawadi
atarudi,
yeah, atarudi mama. Hali yangu duni imefanya ukanikimbia. Ni vyema ungefanya maigizo, mara kumi usingenizalia. Ingali mapenzi pekee, ningesema ni changamoto nijifunze. Ameniacha mpweke na watoto ni watunze, eh. Ila siwezi mlaumu, wenda yupo sawa. Kipato changu kigumu, kutwa bumunda na kahawa, eh. Ila mwambieni, aloninyima mimi ndo kampa yeye. Atachelewe, yeah, yeah. Oh, oh, oh. Sina furaha naigiza, ili mradi watoto wasijisi vibaya. Huyu mdogo anauliza eti dadi mama amehama kaya, cha kujibu sina na baki tu kusema penzi. Sirani shilingi baby, kupendana zamani ndo wanavyosemaga. Wazuri ni wengi ila uongo mwingi baby, wakisha vyona vya ndani basi wanakumwaga. Ndo mana ukichelewa dukani miaka moyo kana ni dundaga. Nawaza isije mangi jirani akakuanga kilo ya unga. Oh, oh. Maya zaidi sina kazi, nakosa sentano kipande. Bora ni kuweke wazi, ya nini ni kufiche gambe. Tumeumbiwa shida maradhi, ndo chanzo paka wengi wadange. Niweke wazi ni kipi kinafanya uridhani. Tell me baby love.
Oh, basi niambie
unanipenda ingalisi na
oh,
oh, basi niambie.
Oh,
mganga swape tabu waganga eti uniroge ya kazi gani zinga kipande cha kanga uje tulicheze vanga kisha nikoge unikande mapegani. Zako nshapitia mikasa, drama kila wakati. Shahidi yangu mwenyezi hadi nika sina nyota ya tasa, ama sina bahati katika mapenzi, basi nyoneshe unavyonipenda mwaya, unavyonipenda chunge na peji za udaku ya semwayo ni ya uongo, akina Mangi Kimambi. Obopa na manyaku nyaku maodari wa hongo, wasije kuweka kambi. Nikipata tule ote, nikikosa utangoja riche tulale. Wasikutishe chochote, wasoisha vioja vichwa kambale. Nikianguka niokote, tusimame pamoja sare sare, adi tuzikwe sote, utogendonya mkongoja makonde chale. I wish you wone moyo wangu ulivojawa makovu, wenda utanione huru.
DJ 38K spill it for them, yeah man.
Natamani niandike barua na nitume kwako, ila nahisi utoisoma utaikata. Hata simu nitajisumbua kupiga namba yako, mana hata ukiona utaikata. I wish yawe ndoto haya ninayo yapitia, ama nirudi utoto imenisonga dunia. Eti kurwa bila ndoto, hivi ni wapi nitaanzia? Kulia bila kushoto sijawahi kusikia. Imagine siwezi kukuota, mana hata usingizi sina. Mwenzako wataniokota, maji yamenizidi kina. Mwenzenu mimi umeniganda mawazoni. Yani mawazo kizungu zungu, ita napona pachungu, mateso ni unumie. Nishajaribu kudanga nipoteze mawazo, wenda nitaenjoy. Kumbe najivua utu na heshima, kwa watabibu waganga nijue nini chanzo. Wenzako nipo hoi, ama nyota yangu butu makari sina. Zile nadhiri kwamba utaniweka moyoni zinajirudia. Mieno moja wembiri, mbona sasa sikuni umenikimbia? Mie mwenzako kasabuni kichelema,
sasa takupangusa.
Jiraha la penzi na chechema,
sina furata kunusa.
Yani umeniacha dilema,
siwezi kupanda kushusha.
Yani mapenzi vita, sisi emu na chadema,
Firauni na Musa.
Imagine siwezi kupota, mana hata usingizi sina.
Sina
mwenzako wataniokota, maji yamenizidi kina. Mwenzenu mimi
Magakeji.
umeniganda mawazoni. Yani mawazo kizungu zungu, ista napona pachu, mateso nyurubie.
Nitunge moka na suti ama kijinzi cha kunibana. The way you so cute, Nicki Minaj karuchi, ndo mara ya kwanza tunaonana. Mama please una picha ulivyo baby face, Angelina Michael.
Oh Michael,
na zile mwembe Easter mala udensi densi. Yeah, kiss on me, Michael.
Oh, Michael.
Ata sijuti kukufolo, na like na commenti kama kolo. Mwezako unanichanganya. Hey, make it today, not tomorrow. Usije niwe kakiboro, yani ukani danganya. Hey, you dey make me my heart go. You don't know that. Kukunda chane,
Mwagaranyo.
Nataka tuonane,
Mwagaranyo.
I'm waiting for you, babe,
Mwagaranyo.
Hola, Ayani likuwa tae, Mama Afrika likuwa tae. Do the dance, yeah,
yeah, yeah.
Limuwa tae, ameni changanya limuwa tae. Wengine nisisi,
yeah, yeah, yeah.
Na mwebuni ya nikumchota, emoji za makopa, ingedere kuficha sura. Manatizo na picha, ulivyo baby face, Angelina Michael.
Oh Michael,
na zile mwemwe Easter, mala udensi densi. Ya kisoni Michael.
Oh Michael,
ata sijuti kukufollow, na like na commenti kama kolo. Mwezako unanichanganya. Hey, make it today not tomorrow. Usije niwe kakiporo, yani ukani danganya. Hey, you dey make me my heart go.
Mwagaranyo,
you don't know that.
Mwagaranyo,
I'm crazy for you babe.
Mwagaranyo,
hola, na kukuna chane.
Mwagaranyo,
nataka tuonane. Mazima kanipotezea, kanipotezea.
alipomaliza shida zake.
Ila bado siamini kweli ndo yule alokuwa akisema, alani asiponiona na kujilisha yamini yote ni bure. Nikamwita chana che alinidanganya,
zile meseji za kunichombeza zinaniuma. Kupa stahiri hakupi unachotaka, ndo maana nimetulia na kukabidhi mtima. Naridhiki fungu mbili, kukosa na kupata. Wewe unanivumilia hata nikiwa sina. Mina jua wapo walosema unifai, eti twendani wanajichosha na kujipa tabu. Oh, tena dharani wakapotosha. Umeduna mwarabu, ila mindo ni shapenda, shapenda. Sioni sisiki, siku zinakwenda, zinakwenda. Singoki kisiki, oh, ni shapenda, ni shapenda. Sioni sisiki, siku zinakwenda, zinakwenda. Aki singoki kisiki, musiki peta. Fundi wa kuchamba, mnafanya kazi ya kanisa. Ridhiki haivuti kwa kamba, na wakumi apata gitisa. Mwenzenu fundi wa kulamba, tena na meza kabisa. Sio kama najigamba, ila mbali ninafikisha. Njomana
ananiganda ganda kama pochi, ananiganda
njomana
nampanda panda kama kochi nampanda.
Minajua wapo walosema unifai, eti atuendani wanajichosha na kujipa tabu. Oh, wapo walosema umetoka na Masai, tena dharani wakapotosha. Umeduna mwarabu, ila mindo ni shapenda, shapenda. Sioni sisiki, siku zinakwenda, zinakwenda. Singoki kisiki, oh, nishapenda, nishapenda. Sioni sisiki, siku zinakwenda, zinakwenda. Aki singoki kisiki, musijipeta.
Kenyata wa Kenya, ni kudanganye Mugabe, ni uongo sio sawa. Hata nyota yangu minya sufuri, sio wakupata tena. Kula yangu tumazabe, sina mchongo kachawa. What I believe, what I believe, you know man, you know love. Yupo lompaga moyo, akauka vipande. Nimeumbwa na wivu, mina wivu, moyo wangu sambovu. Hakuaga mchoyo, kutwa miguru pande. Kwanza mapenzi amezaliwa bombe, masongi kwenye majani. Utaweza mwana wa mbonde, amemshinda shakukani. Akiza nyama na pombe, atulea twende chumbani. Nikupe mogwa jangombe, kisiginu kiwe begani. Baby ule ni, misuizagi kuzunguka.
One night, one night, one night is ten.
yani nipe ni kupe kabla kuja pambazuka.
One night,
hey.
One night, one night is dead.
Konde boy, squeeze kupenda penda kumepitwa na muda. Kula akisusa mwingine atakuja.
One night is dead.
Usijidanganye umemkamata mtoto wa mujini, magoli mengi samata, hata uzame chumvini. Ila kuna wazee wa migodi awagonga girodi, ujifanye mjanja unachunga, ila ndo wanalipa kodi. Atadanganya naenda jogging, kumbe yuko loji. Kweza kona jaza mimba, woko jimu na jaza body. What I believe, what I believe, no money, no law. Yupo lompaga moyo, akaugawa vipande. Nimeumwa na wivu, mina wivu, moyo wangu sambov. Hakuwaga mchoyo, kutu miguru pande. Kwanza mapenzi amezaliwa Bombe, masongi kwenye majani. Utaweza mwana wa Mbonde amemshinda Sharukani.
Sio unakunywa tu mapombe, unajua nilipa nani. Twende kakupe kula ngombe, ukaugulie nyumbani.
Baby all I need, misiwezagi kuzunguka.
One night, one night, one night is ten.
Yani nipe ni kupe kabla kuja pambazuka.
One night, one night, one night is dead.
Sikuizi kupenda benda kumepitwa na muda.
One night, one night is dead.
Yani akikupa kula akisusa mwingine atakuja. Makucha nikupara, unapandisha unashusha
nikupe.
Mida inazwenda
mbuzi kafa kwa bucha. Mbona sauna ya yusha, ukichelewa tasusa. Nakusogea kwa jepa.